Kani unafikiria ni easier kuhide idea parent ama kumconvince to look at things critically and not just from a tribal point? Ekonene. Episode 323, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
Na leo tukona Mr. KK mwenyewe, sindio?
Yeah.
Na Mr. KK mwenyewe, kwanza hata kabla tuanze show, jo, majuzo umeniamulia, mlifanyaga ka skit fulani hapo, kwa Ekonene, afu kitu ile ni bamba, niliongo umesetika Ekonene fulani, ni logo, watu kalichoro wache.
Yeah. Tuliona tu hii ni usanii lazima ingiane.
Yeah.
Tukaona sasa wacha tuifanye ikae a little bit realistic na ndio watu walirate.
Yeah.
Tukasema wacha tuione tuiandike hapo iko nini. By the way tulikuwa tuna watch episode yenu, cinema fan wenu mbaya sana.
Asante, okay. Asante.
So yeah. Tulikuwa tuna watch hapo hivyo, tulikuwa ma boys. Mm. Yeah, tunakuanga tu ma boys wapo tunakaa. Tulikuwa tumemaliza kushoot by the way.
Oh, okay.
Ala tulikuwa tuna edit videos, tulikuwa tumekaa hivi, tulikuwa tuna watch. Yeah, tukona. Na Mwafrika anaongea kila yeah. Nikamwambia jamaa yeye tujaribu hiki. Na ikaingiana vibaya sana.
Yeah, ilingiana.
Tukaelekele hiyo time.
Lakini
umeniambia uliona.
Yeah, nilicheki mpaka nilicomment. Sasa nimeshtuka sana huku cheki. Nilibaki nimecomment hapo nikiwa enjoy. Zile za mmetuamulia but ilikuwa poa cause unajua ilifanya mse baby ajui iko nini.
Yeah, ndio
hiyo. Akaenda pamejua. Aya, alafu but unajua wewe ni mse waga tushabonga juu yako. Juu ya especially ile time kuna time kuna chapa ma skit za rigiji kibao. Mpaka at some point tukafanywa ile contribution na Andrew Kibe.
Yeah.
So kazi safi jo buda.
Ah, nashukuru sana.
Yeah. Mm. Alafu of course juu ulikuwa unafanya hizo skit lazima tubonge na wewe juu ya politics kidogo.
Mm-hmm.
So protest umeparticipate?
Ah, jana tume protest vibaya sana.
Hiyo ni Thursday, yes.
Thursday ya. Tuliprotest. Tukapiga na tear gas, lakini tulisema lazima tutetee haki yetu. Kama tutaongea, hakuna mtu mwingine anafaa kuongea on our behalf. Na sasa tumefika ile term, sasa it's we have our voice must be heard. Because tuwezi accept ati those in authority wanna make two decisions without our consent, like
yes.
Sasa like wakianza kutufinya hivi ni kama kitu naona hii ni kama venye unaweza anza kupatia mtoto wa ajafikisha hata miezi 3 unaanza kumpatia githeri.
Yeah.
Like sasa sisi especially mimi ama content creator nilikuwa pale kama content creator. Cause you are overtaxing, like ugeanza kusema sijui monetization umeanza kututax, hata sisi wenyewe hatuja monetiziwa, Facebook haijakuwa monetize, mshaanza kututax sijui nini. Hiyo ingiani hata kidogo. Kwanza watetee hii industry kwanza wa work. Ikuwe iko perfect.
Yeah.
Ndiyo wakati wanatu tax, hata sisi tuko na hiyo pesa ya kukua taxed.
Yes.
Kwa sababu una taxed watu hata wana hiyo pesa ya kukua taxed. Sasa hata mkita tax ni nini. So that's why tulitokea pale na tulikuwa voko na bado tuendelea kuhakikisha tunatokea hata tena na tena.
Okay,
as long as wametusikiza.
Yeah, cause kitu pia sana for kunote ni wewe ni Gen Z.
Yeah.
Sindio? Cause saizi kwa how old?
Turning
24
this year.
Okay.
That's good.
Unajua kuna turn 24 inamaanisha nilianza kufanya ngono kabla za leo. I'm old enough to be your dad. See?
Eh, umekuwa active kwa ngono for how many years?
Yeah, nimekuwa active buda jo. Longer than
you have an active subscription.
Yeah, he came out me, I was coming in somewhere.
You're going in.
Yeah, I was going in. So kitu moja, nasema vile generation yenyu, nyindo mnafaa kuwa wase mtamaliza tribal politics, yes?
Sisi.
Kwa sisi, sujipatia credit, tunasema, tulikuwa wase tulitoa Moi.
Yeah.
Yes, because like the first time kuwa na vote, ilikuwa ile time sasa, najua ile euphoria ya multi-party, we wanted to see if this thing could work. Moi akitoka, hatukuwa tunaamini. Budeomze ametoka. So inafaa kuwa nyinyi nini. So kama Gen Z, kwa nini nafikiria saizi mmekuwa interested? Because for a very long time. Oh, shall you vote kweli?
Yeah, nilivote last time.
Oh, okay.
Yeah,
okay.
Nilivote for the first time, that is. Na my expectations zilikuwa that the government ikiingia, itatubadilishia maisha. Like, we will see difference from the last government. Because by the time tulikuwa tunakuja election, pia wa Kenya walikuwa wamechoka na the previous government. Walikuwa nasema, no, we are kazi iko inafanywa ama something of the sort. So we expected a huge change.
Yeah.
So it is going inversely proportional from our expectation to our expectation.
But I think there's a huge change.
Like, yeah. Nimesema inversely. Like,
yes, yes.
Venye tulikuwa tuna expect na venye sasa wao wanafanya, iko inversely proportional. So we have to come out na lazima to defend, lazima tutetee haki kwa sababu sasa wazazi wetu sasa wamezeeka, hawezi toka kushinda wakipiga kelele. And something that I like about the Gen Z, sisi hatutokei pale kwa sababu tumeambiwa na mtu fulani atitokeeni. Si kama hii, si kama zile protest ati zilikuwa nasikia ati ni za Azimio ati ati Rao amesema ati tokeeni mnatokea. Something else, we were very peaceful despite the fact that for the government wali tupiga matia gas na it was a very peaceful demonstration. Hakuna Gen Z alikuwa amebeba mawe, hakuna Gen Z alikuwa na chuma ati anaenda kuvuja duka ya mtu, hakuna mtu alifanya kitu. Lakini for them wali tupiga matia gas, wakatupiga mabaji, wakatuumiza, even they even killed a
Yes. Rest in peace. Rex ni Rex Kanyeki Masai.
Masai. So you see, so lazima sisi tungetokea na tukue voko na I think kama hawaja kama bado ijawaguza lakini itawaguza. We are not giving up. Alafu unajua sasa most of the Gen Z ni wase wako kampo ama wamemaliza bado wana job hivi. So wakisema, hata wakisema tutokee kila siku, sisi tutatokea, sisi tuko ready vibaya sana. Wakisema ni kila siku, tutaenda. As long as watasikiza kitu yenye tunataka kusema.
So what ni correct ni Rex Kanyike, si Kanyiki. Kanyiki ni mse tulugogana ye nini. Shindo yu jina. So Rex Kanyike Masai alikuwa shot. That moment was actually captured. Wakarao alikuwa na kimbia and he just shot into the crowd. Alafu kitu moja fani ni a big shout out to boy fulani anaitwa Brayo.
Yeah.
AKA Mr. Yeye. Mr. Yeye. Tulikuwa naye masaids za ATL na alinipeleka kwa shooting range.
Yeah.
One of the things I realized, every time una aim, like kasa hizi, machiki inaweza kuwa na nini? Na aim at wewe.
Yeah.
Na aim kichwa.
Yeah.
Ni end up nimehata. That's why I was so hata.
Yeah.
Kuna hiyo kitu inaitwa kickback. Si ndio? So waga.
Mm-hmm.
So naweza aim kichwa nikupata shingo. Fikiri, ah, mzee nimechapa shingo. Zii, niko na aim kichwa.
Yeah.
So ule mse akishoot hivyo, it could have hit anyone. Yes. Because kumbuka alikuwa nakimbia.
Yeah.
So it could have hit anyone. And this is the reason why tunafaa kufight police brutality. Because anaweza kuwa na target mse moja na akupate. That's why even shooting kwa crowd mwizi akikuwa ni dangerous.
Plus the fact that live bullet.
Yeah.
Alafu ilikuwa
watu wanakimbia.
So intentional. Like intentional, you just shoot like this. Hata you don't care who you are aiming.
Nuli chiki walikuwa nakimbia?
Na watu walikuwa nakimbia. So
wamempatia mgongo. There were no threat to him.
Yeah.
But since anajua he can get away with it. Because, I think that's the reason. Ama?
That has been always the... I don't think kuna polisi yaliwahi shikwa. Amepiga mtu risasi, alafu tukasikia ti polisi ameshikwa, amepelekwa kotini, amekuwa charge na amepelekwa jail.
Especially protesters, sindio?
Especially kwa protestant. Na most of the time unapatanga protestant, hata watu wenye ushutiwa sana. Hata ulikuwa unasikia hiyo time ya maandamano ya Azimio. Most of the time, si hata wanye ulikuwa natupa mawe. Most of them si yao. Ni mtu tu hata hakuwa kwa protest. Ama yeye alikuwa tu peaceful. Hata mtu maybe hata hakuwa na mawe. Alipatwa na hiyo. So, tunasema ni irresponsibility ya watu wenye wako hapo, especially the police. So, all these things, we have to vocal them out. We have to talk them. We have to talk about them every time because we have to change this country, of course, for the better and for the coming generation. So, of course, nyinyi mulifight penye mulifight, mulitoa moi, muka change. Now for us also, we have to fight. Lazima tukue na revolution, lazima to change. Pia sisi tukue in the book of history. Watu waseme, Generation Z ilifanya hivi.
Ilisema Z.
Ilisema Z.
Na ikabadisha kitu kwa society. So that's a goal, I think.
Yeah.
And we are not driven by tribalism. For us, that is one thing that I'm so happy about. Si kuenda pale kama Mkikuyu. Nilienda pale kama Gen Z, mtu mwenye anataka kutetea haki yake.
Yeah,
I'm so happy about that.
Okay. Oh. But me bado stawapatia your flowers. Anangoja 2027 because me even when I see that crowd, I don't see a changed Kenya. I see I see two things. I see people who are on the streets to actually protest about the cost of living.
Yeah.
I also see people who are on the streets because right now it's cool to be on the streets. You know that? Like, kuna wase wengi sana wako. So now, swali ni, these people who are occupying parliament, are they going to occupy a polling station? Understand? That's the next step. Mta register ku vote.
Tuta register na tuta feature ID za wazazi. Sisi ndio tutapiga kura.
Okay.
Yeah. But si wazazi wana advocate for change.
Yeah. Wazazi ni ma toxic voters.
Kama mzazi ana advocate like kama mzazi yeye anasema ati anataka ku support, like mimi nikisikia ati mamangu ana support hii serikali 2027 na anataka kwenda kuipiga kura, hiyo nita feature. Lakini akiniambia nataka tuende tukavote ndio we to change
we start afresh
venye ziko kama ata agree na venye mimi naona sawa hapo sitapita idea yake.
But so we una feel ni kama hii gavaisha go beyond redemption, you don't think they can redeem themselves?
You see now this government imekuwa like promises like in a span of 2 years. Hata kama mulipata situation ikiwa that was
the coffers were empty.
Yeah,
kuna 93 million peke yake.
Walisema walipata tu 93 million.
Yeah, yeah.
Lakini sasa tunaona the people from the same government are giving 20 million in a harambee. Now the question I'm trying to ask myself, within 2 years within 2 years we collect tax. Obviously I wamesema economy at least it stabilize. But sisi ya tuwani yo stabilization, like people, sisi ya tuwani yo stabilization, washangani.
Sama sama dola imeanguka.
Dola imeanguka. Juzi hata mafuta imeanguka, but the prices of the commodities that we use day to day, abado yendi chini. So they have to explain to us, how is this thing happening? Like, tunafakuwa tumeona change within 2 years. Yes, maybe the first year tuliwapatia tukasema, the first year maybe walikuwa wana make things sasa zikuwe right.
Yeah.
Now, this is the second year is now here. We are tunaenda the third year. But still the situation is the same, even worse, not the same, even worse. Now, tunashangaa, really, unaona kama, do they still have a chance to change? Really? I don't think so.
See, kama watachange. The presidential dais ilikuwa repaired, I think, for 700 million shillings. Presidential dais ni nini? Because I'm still trying to understand. What is it?
Mimi hata sijui, hata
stakai. Iyano za Google cho yokitu. Iyan pia miacha si. Like, 700 million. Because mindyo si understand 700 million ama...
Na kutengeneza state house.
Tuanze no hii dais. 700 million.
700 million, imagine.
What is it? Is it...
Dais inakuanga. Unachekiki kama
kwa... Sinikale kaki tuka kusimama?
That area. Unachekiki kama kukuwa na national celebration. Iyo area inakuanga na, you know, ma VIP. That is a wider area. Because kale kaki tuka kusimama hapo nika podium.
Podium.
So dais ni iyo area. Those stairs.
Yes.
Yeah.
So wacha tuangalie. So ni stairs, si ndio?
Ni hizo.
So wacha tuangalie dais meaning. Wacha tuangalie. So since tuko na mzee hapa, like kwa sasa nyinyi kama Gen Z mkiteta, I feel like mna need kujua hizi vitu. Vile mnateta, dais a low platform for a lectern or throne. So it's a platform. So mi vile na understand ni either hii place yo simama imeandikwa the president of Kenya ama zile stairs.
So to stairs that
zile o drive around nazo nyuma ya gari. There is nowhere on earth where that costs 700 million.
You see, you know the problem where it's coming. So hata kama sio sababu ya kitu vitu mob hiyo peke yake, just one reason, just that one reason itakufanya tu uende tu kwa street. Hiyo peke yake itakufanya tu uende kwa street. Plus the government zile vitu walikuwa wanasema before waingie ndio wanafanya, like walikuwa wanasema bei ya mafuta imeenda juu, sasa wao wamekuja wameongeza times 2. Walikuwa wanasema sijui hakuna Mkenya atakuwa atabomolewa, wao wamekuja wamebomoa. Unaona, so tunawa fight na zile vitu wao walituambia. Unaona? Plus now the promises have been, now we expect now to see work being done. Tuache kwanza kuongelea kusema tumefanya tutafanya na tutani. Sasa wacha kwanza tuone
tumetenga.
Tuseme tumefanya hii. hii ndio tu yenye tumefanya, tuonyeshe tumefanya hii. Si waache kusema tutafanya. Tukianza kusema tutafanya, tumetenga, tumeamua, nimeambia, tumesikizana sasa.
Hizo matume ni mingi.
Tumechoka wazi.
So, okay. So, umesema this was your first time voting, yes?
Yeah.
But pia na need to go back to Uhuru. Nini Uhuru alikuwa amefanya, ile ulikuwa na feel like Ruto would do a different job? Because that's the other contentious issue ya Uhuru. Shida Uhuru ilikuwa gani? I'm just trying to understand now from
for me, you, that time nilikuwa shule during Uhuru's time. So obviously sikuwa na follow sana. See, unajua sasa ukiwa shule most of the time feeling the pressure. You know, kwanga tu, you don't feel the pressure because everything is catered for you by the wazazi. So wewe hata kama uta complain, hata kama naweza complain kuhusu Uhuru, nita complain kitu yenye nilisikia wazazi wakisema.
Okay.
Unaelewa? Na mimi kuongea tu kweli, wacha niseme tu kweli.
Yes.
Niliambiwa Uhuru ni mbaya kwa sababu alikosa kusupport Ruto. Ni ukweli ni mbaya.
So Uhuru is bad because he did not keep his promise.
That was the thing. By the way, unajua kila mtu ufikiria from where I come from, especially me, unajua nime come from the mountain.
Yes, yes.
So that was the
watu
idea.
Watu wa mlima.
Watu wa mlima.
Afu ni mlima original. Unajua hii anazanga ni mlima. Na racha ni mlima bonoko.
Mimi ni yule mlima.
Mlinga amenielezea area yake. Nikawa the last time nilikuwa huko, I saw a Gen Z girl on a donkey. Kupeleka maziwa asubuhi. Zile ma metallic mtungi. Have a chill tu. Like kienyeji original. So.
So for me, I think, mimi, let me say, mimi kitu naweza spot out nasema, obviously niliona alijenga expressway. Though tulikuwa tunaambiwa ati expressway inaenda. Kuna Mau Mau Road. That was one thing that Uhuru did. So mimi naweza mention vitu zenye niliona akifanya. For me sikuwaiona Uhuru shida yake, shida ya Uhuru. Shida yenye ilikuwa kubwa sana na unye. Ilikuwa tu ni kusema ni kuto support Ruto waka support Rao. And that was the big problem. And you can ask everyone from the mountain. That is what they are going to tell you. The problem with Uhuru for them was not supporting Ruto.
So it was not economic?
It was not economic because, honestly speaking, for me, by the time Uhuru joined the government or he took over as the president of the Republic of Kenya in 20, our home akukua stima, akukua maji. But by the time Uhuru alikuwa natoka, kulikuwa na stima, kulikuwa na maji, na nilikuwa nimeona lami mali naweza tembea. Not naweza tembea nifikia kwa lami. The Mau Mau Road actually imepitia kwetu. So mimi niliona benefit zake, but the fact that tulikuwa ile unakuwa manipulated by wale watu wako older that you that wazazi waliwaambia no Uhuru ni mbaya kwa sababu haja keep the promise. But Uhuru was good for me.
Okay, cuz imenikumbusha ushasikiza chocha ya Kali. Kali usemaga ukibishana na kutax ushuru. Mulibanja sana hamtaki Uhuru. Saa hii imebamba sana, wapi nduru? Unacheki,
tano tena.
Your story ya Uhuru inakuwaga interesting cuz ukiniuliza to pinpoint one thing ile Uhuru alifanya that ili lead to revolt ya Central, when do you explain? Because business was not that bad.
It was not that bad.
Because he maintained a lot of stuff that were working with Kibaki.
Yeah.
The only thing, umsee mubonga gajuake, ilikuwa nini? Specifically, corruption.
Yeah,
he left corruption to go wild. Matiki. And so it's interesting. Like, we mwenye unasema, mulifanya hivi juwa parents.
It's sure.
Because the parents are the ones. So, but hii story ingine, what's easier? Kuhide idea parent ama kumconvince to look at things critically and not just from a tribal point?
I think for me, kujaribu convince wazazi, it's a bit tough. One, wazazi, they come from a different generation from ours.
Yes.
Two, most of our parents, awa kusoma sana, like we have done. Like mimi, my mom, Agenda Campo, my dad as well. And also those others, ata anko.
Maparo wako wako how old? Because najua, mihini ya kumbuka amba, old enough to be your parent. Maparo wako wako how old?
I think wako 40s though.
Yani mtu anakosa heshima. I'm walking out of this
set. They're in their mid-40s.
Wako
hapo
40s. But the thing is, unajua maybe wewe penye uligroia na penye mzazi wangu aligroia ilikuwa different. Maybe wewe ulipata chance ya kusoma.
Yeah,
unaona hata wewe ulisoma. So, kuconvince mzazi ati maybe hii gava ifanyi, like hata ukimpatia facts, ya elewi. Yeah, ya na-believe tu kitu.
Kwanza, ameambiwa
wazazi ni era ya mainstream.
Mainstream.
And you know how mainstream is inaweza manipulate.
Yeah.
Cuz hata ukisikizanga hata uko kwetu tunaendaga hapo kwa kambi hapo kwa ka street hapo katao ketu unasikia wazazi wakiongea siasa. Awaongeagi from facts. Nilisikia hata mbunge fulani alisema huyo nilisikia. Yaani inakuanga yao inakuanga tu ni kusikia na from what they saw from news. They don't go to research. Like unapata mzazi yeye hata hajasoma finance bill.
Yes.
So hata ajui kama kuna mali tax ya shamba inaongezwa ama kitu kama hiyo. Sasa ukimwambia atakuuliza wewe ulisikia wapi na radio hajasema? Sijasikia au sijaona kwa TV mali ati kunaongezwa ati tax. Hapana, kuna kitu kama hiyo. Mimi sijasikia. Unajua nyinyi watoto wa siku hizi mmeharibika sana. Hamsikii. Like wewe jaribu kumexplain. So unaona that's why hata walichagua Ruto. Most of them hata watu walichagua Ruto ni those our mothers.
Because
mimi hata ninge convince I used to live with my grandma. My grandma ningejaribu convince like achague ati Ruto. I mean achague Rao. Guy mwadhani unakuanga na let me tell you and this is a fact. Tukienda huko kwa mountain kuna ile mentality tuliekwa ya Rao. From back then hata mimi nikigrow nilikujanga nikapata hiyo ndio nilifidiwa. Ndio nimekuja ku realize aya. So hata Rao akuangi mtu mbaya. Juzi ndio nimekuja ku realize ai sasa venye sasa nimeanza kuona things in reality. So Rao akua mtu mbaya. Ni venye sasa mimi nilifidiwa na information nyingine.
Politics ilikuwa
like Rao and that time unajua their time politics was tribal.
Yes.
So kumtoa ile kitu yenye amegrow nayo sana ni ngumu So mimi na option kukaa na kuficha ID yake sababu sasa hata ukijaribu kumexplain sioni kama ata understand. Hata akiunderstand ata understand a very small segment of the information yenye unataka kumpatia.
Kitu inanibamba na history yote ni vile unabonga jua wazai. Alafu najua unabonga jua wazai kwa India 40s. Inanibamba mbaya.
Nyume tuparanda. Eo na ume tuparanda.
So,
Ata shida sana si uze.
Yeah,
like
natua,
in terms of literacy level.
Yes,
literacy. Yeah, so, maybe unaweza pata, kuna wenye wana understand, But sasa shida ni wenye, maybe waja soma, waja shule, ama waku pata yo chance ya kusoma. Like, for example, I'm giving example from my own parents and watu nimeishi nao in my village.
Okay.
Most of them waku pata yo chance ya ku get an advanced education. So, unapatanga wako misinformed, hawana information, ama wajui vitu mob. So, ukijaribu kumuambia kitu fulani, ya naonanga we ndiyo fala wewe. Ukimuambia hivyo, naona
pana.
Yeah, kuna yenye anajua, yenye anaambiwa. Na kuna, like, hiyo generation yao ilikuwa ni ile generation ya politician, lazima akuja awaambie. Like, awezi enda go further to research. Like, mimi si, yeah, isi research anything yata, andagoja mwana siyasa fulani ya kuja muambie. Unajua Raila ni mbaya.
Yeah.
Unajua mtu fulani ni mbaya. Unajua nini ni mbaya. So unapata ni hivyo. Hiyo ndiyo mentality. Like hata juzi, venye sasa tumeanza kuona story ya Rigiji.
Yeah.
Na sijui ni kama ananyimwa flight ama kitu kama hiyo. So wote, hata wata kutaka kujua the story. Wamesha side. Mtoto wetu. Musipige mtoto wetu. Like that's okay. How they reason out. Like our reason out in terms of kwani what would be going on. Like hata ukeza enda umuambie maybe hata hao watu wanatuchezea kitu PR. Yeah, hezi jua PR ni nini. Hezi kwa yani ukimwambia hao watu maybe wanacheza kipindi siasa kuna kuanga pia na clout kidogo hivyo anaweza kuona
kila mtu ni content creator.
Ku disrupt nini ndio mtoke kwa mtu ya kidieni kwa finance bill. Wao already sahi wamesha side. Na hiyo side ya Rigiji unaona? So that's how they generally reason out. So unapata ukijaribu ku reason out na mtu mwenye amko on the same inakuwa ni ngumu.
Oh, okay. Mm-hmm. So saizi lazima nikuulize. Mm-hmm. Since unasema wewe unaelewa mlima kushinda ira yangu inaitwa hii hapa.
Mm-hmm.
What's happening on the ground? Wase saizi mm-hmm. who do people believe? Rigiji mm-hmm. ama Ichung'wa?
Ah, Ichung'wa cannot be believed by anybody.
Saizi uko sure mlima hakuna sana. Wanaona tu Rigiji ana complain for nothing?
No, no, no. Everybody is on Rigiji. I can tell you for a fact.
Yeah.
I can tell you for
That's
a fact.
Interesting.
Sure. Mm. Because one for Ichung'wa, Ichung'wa on how Ichung'wa yeye huongea, like hata ukisikiza Ichung'wa anaongeaga ni yule mtu akojipiga kifua na kuanga na kaigo. Kuna kaigo fulani ukiangalia tu na siku mwekelea, sijamwekelea kitu, hata yeye akijisikiza atasikia aangalie clips zake akiwa parliament. Kuna kaigo anakuanga nako akiongea.
Iko nene.
Sasa hiyo hiyo ndio inafanyanga. Sasa hiyo hata ndio inafanya. Hata wamama wote washaingia ile side. Hata hawataki kujua kama ni nini what's happening here or there. Washa side, but I can tell you for a fact right now. Wanasema haka ni ketu.
Okay. Na hii bill kwa ground inachukuliwaje? Inachukuliwa ni kama generation yenu mnapiga tu makelele for nothing. Ama are your parents ama in the people in the village wana understand, you know what? Maybe these taxes are not, you know, they are punitive. Like inachukuliwaje?
To me, I think the bill is kila mtu ako against it. Although huwezi kosa wenye still believe like so hii bill iko in terms of age. Hiyo ndio kitu naweza sema.
Yeah.
Like wale wazai wamezeeka zeeka au watu wa 60s, 50s wanaweza kuwa na support.
Okay.
Wenye especially wenye walichagua Ruto. Sidhani wanaweza like wanaweza anza kumgeuka. Hata wenye wamemgeuka ni wachache sana. Ukikompare na wenye but wenye wanam support Ruto diehards bado wako kwa hiyo bill. Wamesimama hapo. Hawaezi understand. Wanaanza kuona ni kama sisi ni indisciplined, like wanaanza kuona ni kama hii generation ya huko kwetu naitanga bugima tu. Like they don't listen, those people.
Okay.
They don't listen. Yeah. So
I think that Mato ni masikio.
Yeah. So sasa imefungika.
Okay.
And that's how they say it. Hata most of them wanasema hata ukiwapata wanasema sasa nyinyi tuteteeni tu. Sisi sasa tumezeeka, nyinyi fanyeni tu vile mtafanya. Like hawako our side na yeye wanasema nyinyi mjiangalie tu lakini sawa. Teteeni tu akieni.
Okay. Ni interesting kuchekio nene. Alafu sasa Gen Z as of course kuna wasi around your age.
Yeah.
Wasi kadhaa walimebonga nao wale hawana voters card. Do you feel like right now they feel they need to get a voters card? Ama it's business as usual.
I think right now now the Gen Z's have kila mtu ako against. Like tumeungana. Like hiyo watu wanaungana. Inakuanga tu ni hivyo. Like Gen Z ni watu wa wakisema tufanye wanafanya. Like hata ukiangalia the situations of late umeona, like hata story ya Chira may he rest in peace.
Yes.
Uliona venye watu
walishikana
na hiyo, usiniambia ati au si wazazi. That was Gen Z. You see how 8 million was contributed by this generation. So hao ni watu wenye wakiamua wanataka kufanya kitu. So I believe even in the next election if we want and we believe we will make a change.
Okay. Okay. Kuzuri chekia Senegal.
The Senegal huko walichagua ule the 40.
Alitoka tijela leo. The next day akakuwa akachaguliwa akakuwa president.
Na ni hivyo tu. We can do like, that.
That would be crazy, man.
We can do that. But I think the problem I think the problem before hata tukuja kubroom the president before in terms of finance bill. I think the first person to blame is your member of parliament.
Yes.
Because he has his own brain. Most of if you listen to these members of parliament, ukiwasikiza, they are not defending it from a point of fact. Most of them wanna defend from a point of they believe in the president's vision. Like asemi like angali bila naona hapa hii tax anasema no anasema yeye anasema the president anajua kitu anafanya. So that's how they are reasoning. Na sasa mkikuwa nao watu, so the first thing yenye tunafaa kuangalia in the coming election kama you are a member of parliament, of course I'll vote yes. Huyo ni mtu kwanza, kitu ya kwanza hafai kukua kwa ballot. Hata sijui kama anafaa, yani anafaa kupata akipata kura mingi sana ni mbili yake na bibi yake.
Sure. Alafu una feel nini juu ya what can we do to peer to educate the masses that the president controlling parliament is not a good thing.
Yeah.
Kwa tumechiki ndio kitu moja tumekuwa nayo, nipatieni wabunge wangu ndio niweze kupitisha miswada. Shida ni inafika level where they all vote like we knew. Hata hizi protest kabla zianze tuko najua mafala wanaenda kuvote hivi. Na hata vile zinaendelea we still know they are going to do the same thing. But try to imagine a situation kama the coalition government hiyo ya Kibaki Raila ilikuwa balanced kabisa and a lot of stuff was done. Cause kupitisha kitu yote kipumbavu ilikuwa hard. But saizi ume notice like the president has to control parliament.
Has to control parliament. I think first I think this government was a government that was formed from a sympathy point of it. Because one, especially from the mountain, we just decided to vote for him because one, he was neglected by his boss. And when they were doing campaign back then in 2012, they had said, ya huyu kumi, yangu kumi, ya huyu kumi. So you find it from the mountain, Ruto alipata the sympathy vote. Hata si the country peke yake. Hata huku kwingine. Ulikuwa unasikia kisema hawa wanani, wanani. Hiyo kunyang'anywa polisi sura hapana mnafanyia huyu mtu hivi no we will vote for him so that you can see you can see that is you see one so this government was a government of like sympathy alafu these MPs like they take the president they can't go against the president's will one I think you know the nominations kupewa hiyo ticket ulikuwa ni kama president hiyo nomination akunanga hapo mambo ya nini hiyo nomination inakuanga obvious
guaranteed.
In Kenya and Kenya is our business you see wewe uwezi niambia kuna watu walikuwa napewa hivi umepewa ticket ya nomination ya UDA unajua ukipewa tu ticket ya UDA wewe unajua obvious you are this close to becoming to getting that seat so how do you come later on and turn against your boss and you believe you, at the same time 2027 bado unahitaji the same ticket ya hiyo nomination unaona so it's hard for you to go against the will of the president unaona juu unataka bado 2027 cause una believe tushakuwa na hii mentality that every person mwenye amekuwa kwa hiyo seat ya president lazima aende for 2 terms that is 10 years so unapata wengi sasa wenye wamechaguliwa saa hii wana protect you are 2027 unaona sasa yeye hataki kusema kitu opposite na venye boss anasema hata kama boss ako wrong so unapata most of them they just say si nimekuambia tu they just say president said they don't just sit down and reason out like people who have gone to school they are reasoning it from that fact of power I want to be here I want to be here even the next 5 years I think that is how they are reasoning
okay
yeah
lakini sasa lazima nikuulize kama yangu ni 10 yake ni 10 so tano itoshi sina itabidi lazima mfulfili hii promise nyingine cause mnasema Mulik jam na Uhuru Juhuru did not keep his end of the bargain. So are you going to keep your end of the bargain? Amwezi mpatia tano na
mnyang'anya. But you see now, but sio sisi tulisema hivyo. Sio sisi tulimpromise. We now we are a new generation. Ni wazazi wetu. That's why tuna insist 2027 tutaficha ID. Yeah. Na voters card. No, sasa when you walikuwa wamepromisiwa, that time 2012 I think primary school. So unaona mimi even ndio ni sawa na hata nikigrow nilikuwa naona siasa hiyo time na niligrow nikisikia hiyo perspective nilikuja nikaona so most of the time mimi naona especially sisi watu tumetoka huko kwa mountain tulikuwa sasa ndio tunaanza kuona ukweli tunaanza kuona sasa yenyewe wazazi wetu hatuwahi kusema wako wanajua lakini hapa nayo alituchota ukweli
hiyo haja ulio natumia hiyo mountain na wanyapaka kuna faa kwa tuna series inaitwa the mountain na zinatoka
the mountain on the mountain na nini mountain inakuanga unajua mountain one ukitaka kushinda presidency imekuwa tu mountain lazima you consider you have to be
the mountain,
this
yes.
close to the mountain so mountain inakuanga crucial part in terms of making a decision on who is going to be the next Kenyan president But I think this coming election, if we can be able to eliminate this factor of mountain, sijui coast,
the lake,
sijui lake,
numbers,
western, tukitoa hiyo, itachange. Mtu mwenye ni qualified, mtu just tuamue tu hivi, you are the next president.
Kuzi hiyo ni kitu moja ile pia, I've been talking about qualifications za wase, yeah? So, ulisikia, hakuna evidence that nani alimaliza Primo, Sudi.
Hakuna.
Primo, si ati zeko. Hakuna
evidence ya
primary. Alafu,
unajua. Kuenda the same.
Primo nilichiki majuzi. Kansama, alienda Olympic Estate.
Alimaliza 2006.
Zi, 2006 yoni
high school.
High school.
So alimaliza
2002. So ile time alijoin pia mimi singekuwa.
Hata ana picha.
So ya una.
Mimi sina sasa sijui kali and Olympic Estate.
Yeah. How old is he?
I don't know. He's young. Ati younger than me apparently. That's why pia mimi nashtuka. Kasi na pesa ni you look unajua na kama umekula chumvi kunishinda jo.
You should check yourself.
I also feel I have been having this point of watu ukiangalia the leadership hata the CSs, our CSs wamekuwa kitu prove some of them are not qualified.
Yeah, so kama nani anaitwa mother anaitwa nani huyu? Mother wa Coast.
Aisha Jumwa.
Aisha Jumwa.
The other day tuliona hata CS wa education anapatiana notice usiku the time we flood. Saa 7 usiku hata ndio anapeana notice
atimu. Kwa tu itari washafika chuo.
Sasa what is that? So most of these leaders when you wamekuwa leaders when you wako kwa serikali what I feel like walipewa ile seat ni kama walikuwa promised. Like walikuwa promised wameambiwa wewe ukiniletea hii kura ukihakikisha umeniletea hii kura tukichukua hivi
nitakupatia
it doesn't see at ni qualification ama kama ulisoma ama hukusoma I think waliangalia that fact wewe ulileta nini na sawa chukua
na sasa tukistick na Aisha Jumwa what did she bring to the table yende alifanya caustic about I'm trying to understand the same thing na Millicent Omanga like Millicent Omanga alikuwa na rana Nairobi. Hiyo kushake rasa yake ilifanya?
Haikushake anything.
Si ndio?
So some of them hizo tu hivyo tu as long as we support. As long as we support. Wewe ucha nini? Tulikuwa na tulikuwa si tumeambiwa vizuri sana like tuseme Karen. Tuseme ulikuwa unasikia unaambiwa we drop.
Yeah.
We drop his seat. Tukipita.
Yeah.
Ndakufanya nini? Ndakupatia nomination. Yeah. Sasa kama hiyo ndio ilikuwa the nini? Hiyo ndio ilikuwa strategy ama ni hivyo ndio walikuwa natumia. Ni kumaanisha hata wenye wamepewa hizo leadership nini walikuwa ni kitu kama hiyo the same thing. Unaona? So unapata most of the people wenye wako pale wako unqualified. I'm sorry to say but I think they are unqualified. You understand? Alafu you cannot go you cannot say anything against your boss. You cannot because you know this thing you have been given and you unaweza itishwa ipewe mtu mwingine kama wewe nimekupatia you have to keep your royalty so hata kama unafanya kitu mbaya itakuwa hata kama naona ni ukweli because hata our MPs I know very well most of them huko ndani wanajua vizuri sana
kitu ni
mbaya hata wao wameenda huko kwa ground wameambiwa no wananchi wamekataa lakini the fact that anaangalia boss will so you have to do whatever your boss tells you and hiyo ni kitu mbaya sana because it affect at the end of the day atutapatiana quality work
because
me I thought for tuseme hii kitu haifai kukua promised ati kwa sababu tumefanya campaign na wewe mimi I think
Kenya has to
mimi nikiingia president now I start asking you okay ulinifanyia campaign leta karatasi zako it should be like that now do it officially like we have to follow up the steps see ati wewe like ulikuwa unapata most of them walijua like Ruto ameingia
niko set
nobody like you hata even the cabinet or even the walikuwa najua kina Mudavadi akina Weta venye walikuja wakaingia kwa hiyo coalition kila mtu alikuwa anajua
na
we cannot say it would even at the other side walikuwa wameorganize nakumbuka Rao hata alikuwa ametangaza the CSs nakumbuka hata Joho alikuwa
CS Joho
so if
now to question about papers
so I feel also as well hii politics venye inapikwa hii nchi inafaa kuchange kwa sababu kama hata wao usiniambia atufai kukaa chini tunasema hata Azimio would have done better. I don't think so.
Zizi. Your mentality ni wrong kabisa.
Hiyo ni mentality wrong. So tunafaa
zizi. Nikwambia hivi, acha ni kuinterrupt. They'd have done different. Yes.
Oh, different.
Yes. So we but don't know if the better. Different. We don't know if the different would have been better or worse.
Or worse.
Wacheki, because I feel like every time tunasema, we do not know. That means we are saying that all politicians are the same. And I always say, I saw a Moi presidency. Moi was very different from Kibaki. Kibaki was Moi's vice president.
Sure.
Wacheki, Kibaki alikuwa Moi's vice president. Kibaki is on record saying that Kenya should stay as a one party country for it. Why? Because Moi alikuwa nafanya sana disappear. Muda alikuwa na unaamka na kini biguni so with that yes I still believe Azimio would have been different from hii party. Why? Another thing is Karua na nani wako na nini ya liberation wako na hiyo track record ya supporting multi-party. So it would have been a very different government. One thing I know is these stories are licensed. The YouTube would never even have come up. That one would never have come up.
Sure.
Police shooting people in the streets, according to me, would have ended. Because I say washaona the other side of the police.
Sure.
So it would have been very different. Economically, would they have done differently? There would be less corruption. So Buddha zi. Tuseme tu Ruto tuko na mpenda tuko na Bible but tuseme zingekuwa same because the danger of that is tukifika 2027 kutakuwa na hiyo umse hata kuwa different na huyu nitakwambia hauko na exist hiyo time hii ana huko na exist Kibaki used to be Moi's vice president. Kibaki used to say we need to operate as a one party system. Look at what Kibaki did as a president. Usiwaiambiwa hakungekuwa na difference. It would have been there. Would it have been better economically? I don't know. But kungekuwa na tofauti. The same way, the next president, I don't know who he is. Ule atakuja after Ruto, because Ruto might anaweza toka 2027 ama anaweza toka 2032. But they are going to be different from Ruto. Tusidanganywe ati watakuwa same.
Plus, I think as a country, we need also to change the consider the political aspect, especially how the politics of this country are driven.
We need to
change it. Like we should not have that mentality that when a president get to the power that he has two
terms.
10 years.
Yes, it's a very bad mentality.
Because this is the same thing that inafanya watu wakoe comfortable. And that's why that's what brings you to the point that I had told you about the members of parliament. They still want to protect that ticket because they still want to the president. They believe that the president will get the second term, and they also want the second term too as well. So they are going to stick to what the boss say. So because they want 2027 to be given that opportunity as well. So tunafaa ku eliminate that. We have to change the politics of this nation such that wewe kama uko qualified toka unaenda yako 5 kama wewe na wewe umeprove 5 years umeprove that you can do pewa ingine tano. That should be the new direction of the politics of which inaweza kuwa tough but
yes.
We can still change it.
Because you know me, because we can use a strategy to make 2027. That's why in Ambiya it's too early to start celebrating it. The first thing nyinyi mnaenda kufundishwa, mnaenda kuambiwa ni we need a young president. That one I can guarantee you.
Yes.
So mkiambiwa you need a young president, mnaenda kudanganywa that age dictates how someone leads.
Yeah.
Sakaja is young. Has Sakaja been a good leader?
No.
Then another thing lazima nikuulize hata before to read back to history ya age. Uliona hii clip ya KJ and what did you think about it?
First and foremost,
as a comedian,
I laughed so much first because I saw a lot of jokes there which
just
were
kidding.
So dry.
Cuz after KJ comes KK. Okay.
No. Because he also destroying our picture ama sijui inaitwaje. Our nini? Venye watu
perspective
wanatua, perspective as artist like sasa watu wataanza kutuona ni kama msanii kama mimi nataka kuvaa 2027 kama member of parliament wa kwetu si hata nimetangaza saa hii
that's good
which constituency Larry
honestly I have the idea of that but you see now they are going to atatuharibia cause ataanza kufanya tukae like msanii hata akienda pale atakuwa tu joker. But that one hata yeye mwenyewe I think alikai alienda akakaa hivi akaangalia hiyo clip akaona ni jokes. But as well on Thursday to improve that that was not AI generated.
Yeah, but unajua ni AI.
Yeah, alisema that it was edited. You see, now look at the people we have. Look at that. You can just reason from just that. You can ona tu kitu yeye anasema in a national assembly. All eyes on him. You can honestly see that. Yani akuona ameona watu, yani watu wenye walikuwa wanapigwa na tear gas yao ni hizo
fake demonstration. Inaonyesha ule msee akuluse mikono. Tunafaa kuishi ile hosi ni Nairobi West. Mwambie wewe vaa mikono utoke hospitali.
It was a fake. Ilikuwa fake.
Yeah.
Hands on deck.
Look at now in fact that was a disappointment coming from such a guy, KJ, someone mwenye tumekuwa tukisema nao, at least we have a tuko na msanii pale mwenye
anafika. I think you are too young to have seen him as a comedian. Did you see him as a comedian?
No, I've just been seeing his clips.
Yeah. Mm. But you never experienced KJ as
I never.
Kusisi unajua tulimu experience and the magic of Ridiculous. Like Ridiculous will always go down in history as one of the best comedies because ilianzaga like your political parody, political satire, ilikuwa like there in the forefront. So to see the guy that used to do all these jokes become the person, because alikuwa napendaga kuenjoy kamodho. Na I think pia alikuwa enjoy, alikuwa Kehika Kimani, alikuwa nani ule?
Kehika Kimani.
Ule wa kunini, tangi alikuwa nani?
Yeah, Kehika Kimani, Nyambane was Moi.
Yes.
And nani Tony was Kibaki.
Yes.
And through their comedy they were trying to advocate, you know, for change.
Actually Tony is from ametoka kwetu.
Okay.
Kutoka kwetu mpaka kwa kina Tony natembea tu.
So kuona huyo akiwa hivyo alafu nani umeona akiwaje? What about Jalango? Cuz these are two comedians, eh?
Jalango, okay, at least alipunguza nini, alitupunguzia nini ile moto tulikuwa nayo kwake kwa kuvote no.
Okay.
At least sahi tu hatuko na ubaya sana na yeye, but we still have, but I can see he's working for him, is very is very hard working. So but we still have 3 years to decide on about him. So but I'm at to disappoint. Kwanza kuenda huko State House that you have to cooperate with the president, you have to accept whatever the president is saying. And actually first he was elected on an opposition party, so we expect him to be firmly opposing the government. But for him amekuwa now ni kama ame side na the government. But for him to vote no, at least hapo nilimpatia thumbs up kidogo. Na nimekuwa nikimfuatilia sana because I follow him and I see the work he's doing in Langata. So one, as long as because bado aja is not aspiring to be a national leader.
About, no, I think that's what he is. Sakaja. Sakaja anakuwa kwa bedroom wall ameandika His Excellency Sakaja, President of Kenya.
Ameandika hivyo.
Ah, so wote wakana hiyo ambition. Ambition yao ikuwa giku. It's never to bring change. It's always to reach the highest office.
To end the high. So if Jalango for him at a focus na kume to na Langata, anaweza pata a second chance because nimeona kuwa kiona akifanya kazi. But pia the political side of it pia inaweza mess. Na unaona pia on the other hand nimesikia nimekuwa nikiona Eriko ni kama so akiweza ajipata mahali pamoja na Eriko anaweza kuwa mahali pabaya tu.
Yenyewe?
Yeah.
Kusijangalia two comedians. Eriko versus Jalango 2027 Langata. Who takes it according to you?
Now that will depend on
saizi tu bila kufikiria.
Saizi obvious kila mtu ataenda na Eriko. Kila mtu ataenda na Eriko, but that one will be for the people of Langata to change. Unajua sisi tunaweza kuwa tuna
muhimu. Mimi ni the people of Langata.
You belong to Langata. So you see, tunaweza kuwa sisi. Tunaweza kuwa tuna muhimu. Tunaweza kuwa tuna muhimu, but wasi wa Langata.
Hakuna mtu na muhimu. I think.
Like, okay, tunaweza kuwa atupendi venye anafanya siasa zake. Lakini sasa nyinyi watu wa Langata, mnaweza kuwa mnaona ile kazi anafanya. So that time ikifika mtasema, do you mnataka kuendelea na ile kazi anafanya ama mnataka change, unaona? But for Eriko I think he's a good activist.
Okay
sure, he can
check your video yake bila litokea na host hii ni ile host moja zile ziko maybe ama one video bila litokea na host jo
hata ameshikwa sasa sijui
ame tolewa kwa host.
Okay, so unaona, but for Eriko leadership kuna ile leadership kuna unajua kuna ile kuna ile usiasa na uactivism na nini na nini unaona kama mtu kama tuseme Bobby Wine ama Sam si unaona how they do it I think I recall that side ako sawa I don't know about the leadership part of it benyaneza fanya but from what he has been doing kuchangishia watu anaonekana ni mtu akona roho ya watu but pia tuwezi judge cycles kila mwanasiasa kabla aingia hapo anakuanga hivyo so atuwezi judge this early so that time when it comes people of Langata will judge na tuseme Jalasa amefanya hivi ama hajafanya hivi so let's strive to give for him ama maybe you can option to say now I think Jalango has done now we need to see what Eriko can do.
Kuna kitu menifraisha kabisa vile umesema. We cannot judge this early. So let's talk about Muhammad Ali. Muhammad Ali, unachekiaje kuna watu wanasema Muhammad Ali ame change kabisa. Alafu kuna watu wanasema, kusu kama ye hakuwa parliament on Thursday, sindio?
Yeah.
He just abstained kabisa.
Yeah,
he said, I can't fuck with this. Yes. So, so, Muhammad Ali, umemwonaje?
Mimi Muhammad Ali I was nilikuwa nimekwambia was his fan the time I was listening to him
but one year let me hederati
there's a parody of him I did the other day I was his fan of course from that and the reggae show he used to bring in with the TM so that time alikuwa naingilia gava sana alikuwa the activist mwenye alikuwa fearless to talk about the things that the government hata ilikuwa naingilia Ruto sana hiyo time of how he came to change first I don't know but I believe is the as politician kitu ya kwanza hata kama unataka kuwa leader hata kama mimi nataka kuwa leader venye nasema nataka kuwa leader kitu ya kwanza lazima kwanza nionyeshe watu I am good lazima kwanza ni wanakuanga hivyo lazima tuonyeshe watu tunawatetea inakuanga ni hivyo for every politician all the almost it's yet almost every politician wanakuanga hivyo anataka kuonyesha change sijuangi nini inafikanga pale things zinaanza kuenda the other way around things that are around because for him I expected him to be a very vocal person in terms of speaking for the people.
Yes.
For whom he had seen alikuwa hizo vitu zenye alikuwa anaona that time and they are the same things that are here today. Corruption. Kwa nini siku hizi azioni? Ako pale. Amefika kwa like inafikanga pale like unafikanga pale kwa mshahara. Like unaanza kuona now you start worshiping the mshahara ama the rags that unapatiwa na gava. Unaona? So ni kama sijuangi what's the problem that when you get there you start unaanza kusahau watu wenye walikupigia kura unaanza kusahau unaanza kujisahau wewe mwenyewe unaanza kusahau kitu yenye ulikuwa na defend nayo mambo yako this is the same things hata we used to see Ruto used to promise us to show us a lot of things he used to call young people pale in his residence interact with them but from after amechukua things stand around. So I don't know what nini will happen. Okay, I will see when I get there. But for me, I've promised I will not change.
And good luck. I hope you actually believe in whatever you're saying. Because nicheki kuna mse flani alisema timu Africa has said that he'd steal public resources. Ukinisikiza vizuri utajua. That's one of the things that I find to be the lowest things you can ever do.
Yeah.
Steal public resources. I always joke. Kuna time joke naambia gaa say, ingekuwa hii unless na inunua na taxpayers money, I'd never buy it.
Yeah.
But personally on a personal level and for the things that I stand for, if you had to give me a choice between a 700 million presidential dais or Mwafrika General Hospital.
Yeah.
I'd always choose Mwafrika General Hospital.
Sure.
10 times out of 10. 11 times out of 10.
Sure.
Kuna luxuries za kipumbavu zile I don't believe in.
Najua.
A president does not need a dais. That's bullshit. Hizi luxuries zote. Like hata chai. Ati watu wana nini. Unajua. Sijai ingia White House. But I'm 100% sure White House. Hakuna free tea. Kitaka chai. Utaenda weke pesa. Itoke. Sure. Nitangwa ile kutumia nini. Kutakuwa. Because they don't waste taxpayers' money. Taxpayers' money has to be sacred. This has to be like, hii ni pesa. You don't, every single cent. Mimi nikikuwa president bibi yangu, atakaa nyumbani. like haitakuwa kuna office of the first lady.
Unaona hiyo, unaona hiyo like asijui how many millions for nini?
The wife.
Kwani ni nchi ya ngono.
Again, I see, kama, ni kama leaders wanafikanga hapo, the man in our change mind venya tu nimesema, they become comfortable with whatever they have. Ya umefika hapo. Ebwana, nitapiga kelele aje na niko naenda parliament.
Anashiba.
Sitting allowance, niko na nimelipiwa nyumba, niko na house allowance, niko na gari. Honestly, nitapiga kelele ya nini. Ya niko pale, niko comfortable. So, I think that hiyo ndio kitu nafikanga pale. Alafu ile of excitement, niko kwa power. That's a point I think
hiyo kitu umesema ya power. I feel like Ruto is that way. Ruto is so excited to be president that he's forgotten how to be a president. Like unajua presidential travels, yana angalia hizo maparks na travel, alafu unajua every time he travels he gets per diem. You see, those are the little things. Like it means we don't respect taxpayers, man. Unajua per diem waga nini? Ni shopping allowance. Wacha nikupatie kitu moja. Mimi iliwai work Ghetto Radio. Ghetto Radio taught me a lesson I'll never forget. Kuna siku tuliorganize two trips za kuenda Ghetto Radio. So kuna moja tulishiaga, nilipelekwa Holland. Alafu kuna ingine tulishia New York. Do you know in this coast, Ghetto Radio used to be funded by the Dutch taxpayers.
What?
Do you know in these two trips, hakukuwa na per diem? Hakuna per diem, Buddha.
What?
So unakulipia food na accommodation. Wewe ukitaka kufanya shopping, so unakuaga na salo. Tumia salary yako.
Oh.
That's something because it's Dutch taxpayers.
Yeah.
Buda ukifikaga Holland, you know damn this is a first world country. Angalia ujinga yetu. Niko naambia say unaingia kwa airport join na kaka ngoda imetoboka jo. Inafaa kwa inafichwa. Unacheki. So kuna hiyo level ya nini? So tuko tunaongea juu ya Ali. Na Ali alikuwa mabeste sana na Boniface Mwangi. So the question is, do you think Boniface Mwangi would make a good leader? Because there's also been that debate. Wasona question Boni. Because Boni is one of the few people who, I think even the phrase Occupy Parliament, he's the one who came up with
it. Yeah, he's the one who came up with it.
Yes.
Okay, looking from the active and the leadership side of it,
yes,
he can be a very good leader. He can, because he has been seen defending for the people's rights. He has been very vocal
on
protecting people's rights, could defend Watu. That is on the leadership part of it. I would give him my credit. I think.
So, Alini, you got a degree? I've never asked that. Boni, you got a degree, Amazi? Was that Google?
See,
that's Boni. Boni have a degree. Because bila degree, it means the president, whatever, goes away. Probability of presidency.
The president, like, I think akonayo. Sijui, lakini, unaweza angalia. But again, we have seen, like, in this country, again, degree si kitu ati. See, ata, we have.
Anezenda Teams University haraka haraka,
sio? Yes, unaenda tu hapa River Road, na unatoka na yako, ama unaenda Uganda.
Ama Teams University.
Unaenda tu na jengo yako.
Because naweza taka kujua if education, I don't know if
education.
Is education, because that would be nini. But alafu yeye pia, I feel like the he'd be fought kabisa. Number one, he'd be fought because ni mtu wa mulima. So kunaweza kuwa na hiyo aspect, but apart from that, people have come to believe that for you to fight for this country, you must have been paid.
You must have been paid. So the people believe, so everything, ukisema kitu against, like, ata juzi walikuwa nasema, kuna watu walikuwa na argue, wanasema, wamelipwa, sijui 27 million, him and Oriko Mondi. Before
to disrupt.
Before the protest began. Walikuwa nasema, ati wao ndo wamelipwa, ati nyi msitoke, ati kuna watu wamelipwa, waambia mtoke 27 million. Okay, the way you are trying to reason out, why should I accept 27 million ndio niende nikapigwe risasi ama nikapigwe na tear gas? Mbona ni accept hiyo hata kama niende nikapigwe na risasi ndio nilipwe 27? Sasa hiyo
pesa ni kitu inaweza niua.
Sasa mbona ufanye hivyo? So hiyo idea na mentality ya watu, we need to change, and this is where I think education comes in, because I also feel one problem of this country is the literacy level, and that's why nilisema wazazi wetu, sorry to say, most of them, they were not educated.
Yes, najua.
That's why they used to make decisions based on things they had. But for this generation, you can see, we are doing research, we have the phones, so we can see facts. I can judge from facts. At least I can judge from facts. You understand?
And your track record.
So the more we are going to change the illiteracy level, the more we are going to improve the politics of this country. Because tutaanza kutoa ile mentality ya ati huyu ni mtu wetu. Hiyo ilikuwa ya mtu wetu ni ya watu wenye wako wamesoma. Na watu wenye walikuwa wamesoma ndio walikuwa nakuja wanawaletea hiyo idea, because they know you will buy it, because you people you have no idea, you are not educated. So whatever they come and tell you, sina kwambia, I'm telling you honestly, mimi nimegrow nikihate Rao. Honestly, I loved Rao the other day. To be honest, I've just hated that man whole of my life. I'm even regretting. I wish I can meet with him. I don't know. I hated you for nothing. Because now you see, we have been told that that is what we have been growing. We have to make growth. Now, EVE mentality.
Now, you need your 2007, which I understand. Feed
na the wrong information. Now, your wrong information is going to come from the politician. From the politician, they are going to come and say, EVE. That's what I'm saying. To the end of the EVE, each generation will not come and tell them, wewe. Chukia huyu mtu for what reason? Tutamuliza for what reason? Why should I hate on him? Yeah, I think we will change on that perspective. So the question ilikuwa Boniface Mwangi.
Yeah.
The Boniface Mwangi, my point is the leadership part of him is good. He can be a very good leader unless he will not change.
Because alikuwa best na Muhammad Ali.
Part of it itamuingia. But I can see leadership in him. Okay,
let's hope, because a lot of these people were activists in their time, because even fighting for multi-party politics was activism. So that means if we are to say that tutasema Imanyara ni activist, tuseme Raila ni activist, Karua ni activist, Orengo ni activist,
but Ruto has never been an activist.
Of course he's never tutangalia se wote tutasema watu wote walikuwa ma activist. In the grand scheme of things, KANU has never left. Yes,
yeah,
because Jomo Kenyatta KANU, Moi KANU, Kibaki alikuwa KANU, but a different sort of KANU. Of course, nani even ran on a KANU ticket, Uhuru. Alafu umse alikuwa KANU, youth for KANU.
Yeah, youth for KANU.
Alos walitengeneza pesa.
Yeah,
so KANU has never left.
Has never left.
But at least we have freedom of expression. Yeah. And I always tell people that we need to guard it. So ulisikia huu MP alikuwa nasema, ati tukienda kwek. Kuprotest unafaa kufungwa at least 1 year. Ulisikia? Umse wa mbere.
Alisema ukiprotest unafungwa.
Unafaa ukiprotest. An illegal protest, you're supposed to be arrested. Either fined $1 million or 1 year jail term.
You see, then nakwambia, most of this, I also think most of these leaders as well, most of them I feel the illiteracy, the issue of illiteracy, and I'm insisting on that, the issue of illiteracy, because most of even these leaders are not educated. They are not learned, most of them. They went and gotten some degrees from elsewhere, just came, because they had a good voice. They were able to lie to the voters.
They had dimples.
So they had dimples, they were handsome. So they were voted for because of, most of them, they were not voted for because of the qualifications, because I see, like in my sub county, there was a professor actually who was vying for member of parliament, but people did not option to vote for a professor. Instead they voted for a member of parliament, and he was sleeping in parliament with members of parliament who are debating about this finance bill. I have a video of him sleeping in parliament, dozing like this, and other members are debating. So you see the kind of people we are saying we optioned to. That's the same thing. I go back to the mountain again. Unaona huko ukienda huko, like ukienda huko hata huko west huko kwenu, sijui ni kwa kina nani huko lakeside.
Yes. Huko ni kwangu. Tunachoma picha. Sisi ndo tukuna Raeli but 2 billion ikarudisha 200 million alafu imeachwa iko free. Like, what the fuck is wrong with this country?
So unapatanga huko at least hata watu wetu wameelectwa huko ni professor, hata MCA. Unaweza pata hata professor ama doctor. Ni ukweli ama si ukweli? Unazapata watu wamesoma soma.
Jake, wacha tuangalie. I don't know Gladys Wanga's level of education. Orengo na Anyang'nyong'o na
Anyang'nyong'o wamesoma soma.
But Obado ile Raeli kwa professor kule.
Lakini hiyo side most of them wanakuanga very serious na education.
Kuna kuanga na hiyo aspect.
I wish you listen to member of parliament of Nyandarua, Wajiko Muhia. The point yenye alisema yeye aki debate ku protect the, so people are comparing him
yes.
with John Badi.
Oh, okay.
The John Badi alitoa very reasonable points in parliament, akasema now this finance bill you cannot tax this, you cannot tax, but for him he said we love our president and we shall pass this bill because we love our president. We love our we love we will pass the finance bill because we love our honestly hey, we love our president. So it's about mimi na, na oh nitapitisha yeah, hata yeah, kama kitu ni mbaya kwa sababu nakujua. So you see
na nakupenda
so if we will change that literacy, literacy, I think the first thing we are supposed to fight for it in this country is level of literacy.
Yeah, now, yeah, once we change that,
and you can see the Gen Z, most of the them ni sisi tumeweza, at least tumepata opportunity ya kuenda shule hata kama mtu hajasoma, hata kama Gen Z mwenye maybe hajasoma amefika form 4.
Yeah,
most of them wamefika form 4 because at least tulipata masomo, that's why unapata at least tukovoko na tunajua kusema na tunajua kujitetea
na iko na access to information.
Now ndio nilikuwa na always yagi na mtu alifika class 2 ati sasa unaniambia ni convince mzazi wangu na maybe alifika class 4 ati ni mconvince finance bill ama nianza kumwambia vitu, sasa uwezi haiwezekani. Ndio hiyo, so venye tunaenda tukigrow, we are still young as a country.
Yes,
Ruto is the fifth
yes
president. So we still have a long way to go. US wako 46 ama
yeah,
something
46 yes
so atuwezi jilevel the same. So venye tunaenda tukigrow, by the time maybe tunafika 2070 ama 2080 we will have very less people with no education.
But you know, kama tumeka very low standards, umeko ukisikia vile Ruto everywhere na go in 1963 Singapore was a slum. Number one, it was not a slum. Number two, Singapore did not reach where it reached because of prayer. It reached there
because of
corruption became a treasonable offense.
Unajua
hizo countries watakaki kujua ukiwa corrupt death hakunaga atijua ati yozi inakuwa tu corruption. Wewe umekubali kifo, sawa, enda uibe public resources.
Unajua watu wenye wanaiba sana ni watu mtu hajasoma, like ni hao watu wenye wamesoma pia kudeal na corruption inakuanga, kwa mtu hajasoma yeye anakuanga over excited na pesa.
Hizi raha zimesoma. Lakini Ruto amesoma.
Like nasemaje? Like unapatanga watu wenye mtu mwenye hajasoma ukimpatia. Like sasa for example unipatie mimi nimefika niko campo unipatie 1 million na upatie mtu hajasoma 1 million. Unakuza ule 1 million hata sikumpatia. Tulete hapo uulize. Ule kuna mtu hajasoma utasikia amesema kitu wa kwanza hata budget hiyo 1 million paka ipite. Kwanza anunue gari tano, anunue shamba, anunue mandazi, anunue nini. But sasa unaona at least mtu mwenye ameendaenda
kuna hiyo level ya.
I think wanafaa kuweka sometimes wanafaa kufika mahali waseme si kukua tu na degree. Like you need to be tested for something else because degree, okay, yeah, uko na degree, but this degree imekuwa so easy to get than to skills una.
Yeah, yeah.
Lakini uko na degree. Most of them wako na degree, lakini skills huku ndani. Like, the head is so empty.
So, county gani ilibaye nini? Sodas?
Ilikuwa Homa Bay, I think.
Oh, okay.
Homa Bay nakumuka nikiona wakikunywa soda, waliko meka hizo vitu.
Governor ako na degree ya health management.
Oh, okay.
KU.
Okay.
She's born 81.
Yeah. Oh, she's born 81. Okay, I didn't know. Damn. Okay.
Hata juzi si the Sakaja's government, the time walikuwa kwa Senate committee. Si yao employees wao walikuwa wameletwa hapo. Walikuwa naulizwa walikuwa na nakumbuka Sifuna akiwasoma is an employer, sijui anafanya kazi wapi lakini amefanya degree ya
biology. Ilikuwa kitu kingine haziko.
Hebu niambie sasa, mtu alifanya biology na amepatiwa sasa au mambo ya kuangalia mambo ya education, sasa huyu ataangaliaje mambo ya education?
Na pia lazima nikuulize basi kuna watu wamekuwa kusema the guy to go against Ruto in 2027 ni Sifuna. In a mythical world where Sifuna is endorsed by the opposition, yeye versus Ruto, who wins according to wewe?